voglio. My mister that I made, I trusted you. Che anime folle, aia. Kaji ona na bahati, nika kuitaji, kube pitaji. Ulini tamani, will you be my baby? Say that I'm ready, I give you my body. We ain't give nobody but you, yeah. Mazima, mazima. Kikubwa heshima, kipi ulikosa? Iwe beda usofa. Tatu lizima, lizima. Nini dhani mapenzi rahisi? Nikajaribu, nikaidhurumu nao. Pengine sitajijaribu.